Greater Than Fitness is the name of the show, comes to you every single Wednesday from this here minute until the top of the hour. It is Musical for Raf and with Someone to Love You. And in studio, we are joined by an amazing guest. Okay. Bitoko, what did you do to my phone? In studio, we are joined by Mickey Timete Ingrid Makuku, a registered dietitian, clinical nutritionist based at Kosidilega Private Hospital. Does nutrition and wellness in the workplace and in schools. Food service dietitian in Sidilega has developed a nutrition coloring book for the low ones. Does sports nutrition engaged by the footballing team Holy Ghost Club as a team dietitian. Part of the medical science committee in Botswana National Olympic Committee. Let me take this time to thank you for gracing us with your presence, and a very good evening to you.
Thank you very much for having me, and good evening, everyone.
Le tlotse sente le tsogile sente kgetsira
er
ra itumela
er
ke ntse ke bona gore o no ikhuditse ka hana go leba ga gore letsatsi le a mogote o re tseneletse
akere
o re dikile le botshelo and to you, sir, welcome to the studio. Happy Wednesday to you and yours.
Thank you, likewise to everyone. Good at being Lee in studio.
Fantastic. Gongwe ka bongwe hela ja pelo re ka lemotsa bone bareetsi kapa ba salamorago thulaganyo e gore mo pirimelang gampeko re lebeletse jone botsogo re bo gokaganya le se e leng gore gongwe motho o se tsenya mo plating kapa o se tsenya mo mmeleng wa gagwe. For the benefit of those who might be checking out the program for the first time, the whole intent maikaelelo magolo a thulaganyo e ke gone gore botsogo ja rona ga bo simolole hela gongwe mo go itshidileng. Botsogo ja rona bo amiwa ke dintlha tse e leng gore di a harologana ebile the more I think integral part of it e le se e leng gore ra seja kapa ditumelo tse e leng gore gongwe re di fitlhela di buiwa ke ba e leng gore ke ba itseanape ba bangwe gongwe ba sena boitseanape e le ba e leng gore ba utlwile ka semengmenyane gore mme ga o ja yana o itshidila tshiamelo ya gago kana katlego ya gago e ka tswaga. Mme Makuku, gongwe re ka simolola hela ka gone go tlhalosa gone gore the importance of diet mo botsogong ja motho ke e leng gore e ka kaiwa ka tsela e ntseng jang kgaitsi daka.
The importance of go ja sentle
re ka dikopakopanya hela gaitse daka emma.
Okay, mosola wa go ja sentle ke gone gore ga o ja dijo tse di siameng kana tse di ka tlantletsele ka go baakanya botsogo jwa gago o himela malwetse a harologane. Re na le malwetse a leng gore ke a non-communicable disease kana malwetse a sa tshalwaneng. Malwetse a sa tshalwaneng a batla gore o je dijo tse e leng gore di tlabe di dira gone gore o gokotse mmele wa gago. Ga o ja dijo tse e leng gore di tla thusa go gokotsa mmele. Ga o bo o ja dijo tse e leng gore di tlabe di gokotsa tse di gokoditswe mahura. Ga o ja dijo tse e leng gore di gokoditswe sukiri. Ga o ja dijo tse e leng gore di na le moroko o montsi di tla thusa gone go ba mmele wa gago kana to keep you at an ideal body weight. Weight e leng gore re kana bokete ba mmele bo e leng gore bo lekanetse wena ka ga o tshwanetseng go nna ka teng. Ga go ntse le gore ga o oketse mmele ebile ga o gokotse mmele. And then hence o bo kgona gore o kgona go hemela go tsenwa ke yone malwetse one ne ke sa tswa go a bua a non-communicable disease. A leng gore ke diabetes kana bolwetse ba sukiri, madi a matona, hypertension and mostly stroke se e leng gore ka se tletse thata of late.
Maitso. Dipalopalo tsa ba botsogo di supa gone gore tlhabologo ya rona re le lehatshe, tlhabologo ya rona re le batho e re heletsa gongwe e re ba ka ga mosing. Re bone go nna le an advent kapa go na le kgolo ya tsone dijo tse e leng gore di tsagale kapa di tlhalosega jaaka fast foods. Ke tsone tse e leng gore gangwe le gape di amangwa le yone malwetse ya gore re felela gongwe re katogile thata dijo tsa setso kapa dijo tse e leng gore di re godisitse. Maitemogelo a gago a gone gore go tlhabologa ga motho gongwe bo go felela go tisa yone kitso e e leng gore o kare e ya ko tlase ka ga e leng gore dijo tse di helela di mo ama ka teng. Re ka felela gongwe re attribute a maitemogelo a o tweng a gone gore there's information e leng gore e teng it's easily accessible to bone rona re le batho mme re bona go nna le kgolo e leng gore ya tsitsibanya re bona go nna le ditamorago tse e leng gore di felela gongwe di ba botsogo jwa rona ka ga mosing.
O ka lemoga gore tota kganye ya dijo tse kana di-fast foods di jewa thata mo toropong in the urban places. Ko magaeng kwa ga se gantsi di ka jewa thata, yaanong kwano ke nna gone kgang ya gore batho ba be ba na le madi ga kgwedi fedile, ke so se leng gore gantsi batho ba dira gore ga kgwedi fedile ra go ja pizza, ra go ja whatever fried chicken eng hela jalo. So ke tsone dilo tse e leng gore o tlhele gore a di itemogela, ebile o tla bo bona gongwe ba bangwe batho it's not only kgwedi fedile, ba bangwe they do it every Friday. O bona a family ga gongwe kgona go utlwa botlhoko, o bona a family hela e leng gore the mother is big, the father is big, the child or children are big, mme ba fodilela ene ko fried chicken stuff, di-shopo tsatse di-fried chicken, e le gona gore go ra gore ke so se leng gore ba se dira every other day kana every Friday kana leng, wa bona. So ke tsone dilo tse e leng gore it's a concern, ga go sa tlhole go jewa dijo tse di siameng. Gape le gona gore a kere di advertisiwa on media le le dintle ya ka gore di bona jalo di ntsha pelo jalo, e be go reela gore yaanong bana ga ba lebile mo TV-ng a lebelela gore oh there's a burger, there's what, go ra gore a ba leka go bona gore o batla gore a rekelwe tsone dijo tsa teng.
Jaanong gongwe re ka lebelela gone mo lapeng gore mo lapeng ga itse diaka dikgang tsa selebego se ga o tlhalosa gone gore gongwe o ka fitlhela batsadi bao botlhe e le batho ba mmele mme ba felela ba tsaya mmele wa teng ba o fetisetsa ko baneng go be go reela gone gore gongwe kaelo o kaedi ya mo lapeng gongwe ke yone e leng gore ga ya nitama. Ke kgang e e leng gore re tshwanetse gore re tsibogele kapa re e lebe ka tsela e ntseng jang?
Re tshwanetse re leboke go bona gore a tsiboga ha no ka utlwa ko tshimologong gore ha ke introduce-iwa gore I do have a nutrition coloring book for kids, ke lemogile gore lerulo jalo sa le metsi. So bana ba reetsa ga ba tshwane le lona le tebe le re le ruile lona la raya o seka ba ntha gore ke seka ka jala mae e ntsintsi manna ke ruile
ke ruetse diutsane tse gore ke shabe ka tsone.
Jaanong bana lerulo jalo sa le metsi, bana ke lemogile gona gore ga o ba bolela gore ba dire jang ba dira, ebile mo e leng gore o kgona gore ebile a ba go tlalea mmaago mo go wena a re kana ngaka o rile kana ngaka a dijo o rile ke je jaana le jaana le jaana, mme lona gompieno le ja jaana, wa bona. Ba reetsa bana and-e o ka re ba na le kgatlhego e ntsi hela tota gone, gape ka re ba especially ba tlheleng ke ba bona ba kare ba na le mmele o motona ke re ba batla go gokotsa. So ba reetsa tota o mmolela gore kana gore a gore tsone dijo tse di-crispy tse kana one ma-fresh-e one ga go batle gore o a je malatsi otlhe, because ga go kwa tsenya ngwana mo dieteng per se, but hela ke gone gore ore o gokotse frequency ya go ja dio dingwe tse di sa nnang sentle, wa bona. So they do listen, ba reetsa bana and ebile they are very keen on changing ka ba jang ka tsana mata gore ha motsadi ena a sena interest ano go nna mathata o tlo bona ngwana motsadi ena
a sena tsena mo mabenkeleng.
But the good thing, most of those bites ke ba bona bana ba leng gore they are losing weight, batsadi ba bona ba ba supporta, the parents, the especially mothers ba ba supporta, because they would could be like le nna ke a go tsena mo dieteng gore a re ga ke tswagana ra go gokotsa sene kwa lape re cut-ile re emise go reka bo di-cake bo di crispy bo di sodas ding hela jalo just for her or him sake akere. So dilo tse dingwe tse di ntseng jalo they are helpful tota, go na le batsadi ba e leng gore they are very supportive, ebe ba simola ba cut-a dilo ebe go jwa as a family. Go sa lebelele motho one o na leng problem.
Emma, ke kopa gore gongwe o re tlhatswetse sengwe ga ma gore ko tshimologong o buile ka dikarolo tse di harologaneng tsa dijo gore go na le mahura, go na le dinama, go na le mo goteng di-starch, go na le disukiri. Jaanong gone go kere ke botse gore mme mo dikarolong tsa dijo tsenetse go ya ka kitso ya gago le boitseanape jwa gago a gona le tse e leng gore di siame tse e leng gore ga di a siama mme e le mo tsone dikarolong tsone tseo. For example, ha re lebelela di-starch gore which starches are typically good, which ones are not so good, proteins, oils le tsone gona gore di mehuta ka gona gore le gantse go nna go buiwa ka diet ba go ra ba re nya di vegetable oil le di rile o reke mo o mo go ra re nya pa ka animal fat gore gore tota from your expertise tota ha re lebela dikarolo tsa dijotse which ones are typically better for a sustainable healthy eating
okay firstly, healthy eating is eating a variety of foods in moderation. Agar. So, outside you dikabakanya in different food groups. Agar. Jaga unobu. So, the first food group ki bread, cereals, and grains group. So, ki bo mabele, bo musutani, bo di ozi, di cereal ka go harologana hela jalo. Agar bo di tapole falling in the same in that group. So, what we advise is that you go for whole grains. 60% of the time go for whole grains. Whole grains re ratse leng gore ga di a tlobolo. Bo mabela sa tlobolo a bo musutlhane ya lo bo korong helalo. Those are the ones that we advise gore batho ba di ja. Kere. Bo palechi you can have but ke so seleng gore you don't want you to have it every day. Eh. Why? Because e hukuditswe e ntshitswe dikotla moteng. Kana ga di tlobolo ya lo kana go di nna refined yalo go bo ntshitswe those nutrients so go ra goreng nutrients quantity go tlase akere gape rona tota ka re ruta gone gore go ra dijotse dina le moroko di thusa gone go prevent even colon cancer e bolotsi ba kankere ya mo ya mala ya lila le letona gantsi tshebelola batho ba leng gore ga ba di dijotse dina le moroko wa bona e ya no rabere le ka gone go advise gone gore mme ha o ja o leke go focus mo di whole grains mme ke sare gore palishi molato e molato ha ka ja mala jotlhe mme ha o ibile o ja e le ntse thata but ha o ja o ile ka nyetsa once in a week or twice a week it's okay. And then there is another group ya your fruits and vegetables. Fruits and vegetables all of them are okay. Mathata di fruits hela ka re di sukiri di na le natural sugar so go batla o le ka go choose ka ha o di dirang ka teng. For example le go tsohela gore bolotsi o ha kae but hela for healthy eating hela o ka dikabakanya di fruits akere bo di grapes bo di banana le tsone tsa Setswana tse bo moretologa hela jalo hela yalo o ka dija hela jalo but o ja o lekanyetsa normally se se diragalang ke gone gore we advise that you have akere o tla go the fruits and vegetables go the 5 to 9 portions we advise that you have more of the vegetables than your fruits because the fruits di sukiri hela thata eh. And then bo hona le your meat and meat alternatives. Meat alternatives sire ra bone bo di nawa hela jalo bo di soya products for batho ba leng gore ka tumelo religion a kere ero bo gora ha ba je nama kana vegetarian hela because I don't want to eat meat again. Eh nama tsotlhela ga dire sepe. The only thing is that gora ro hokotse mahura a tswa mo go tsone. Red meat your beef, your goat, bo nku bo pork kana nama ko lo be di na le mahura a mantsi akere eh bo go nna le bokoko e tla bena le letlalo gore re ntse letlalo go ne mo ha o dira jalo go hokotsa one mahura a mentsi a le teng ya no ra advise gone gore me ha go ngwela go gone go ipona o shaba ka dinawa go a gore sepela ka dinawa le nna le one protein yone e leng gore e mona menyone eo eh me hela gore hela nama e tla bena le mo go teng complete protein akere me dinawa le tsone hela jalo di na le protein e heletseng hela jalo ebile tsone benefit ya tsone gape ke go di na le fibre kana one moroko one ke bua ka one wa o ka thusang gone go preventa yone colon cancer ka gore moroko one o tla bo o kgona go colonize your gut kana mala a gago teng ga gago with the good bacteria
okay. Jaanong re lemogile ha kgaitsedi ya ka gore ga re lebelela gongwe mo dingwageng tsene le gore a itsholelo gongwe ene santse le kotlase batho ba ne ba khona gore ba pe molapeng ba pe tsone di jotse leng gore re tlhalositse gore di re godisitse di ne di re nono tsamo mebeleng metabologo e be etisa tsone di fast food outlets tse leng gore gongwe batho ba ete ba re kana ke re ke palelwa ke gone gore ke nne le 30 minutes wa go ema mo kitcheneng ke prepare la meal yaanong ga ke leletsa ko Boitshoko Holdings ba kgone gore ba tle go delivera mo nakong e e leng gore e tla be ntshiamela gore ke se ka ka tsena lata ko mmerekong so what do you say to batho ba e leng gore ba iphitlhela gongwe ba pitagantswe ke botshelo e be ba felela gongwe ba itshegetsa ka gone gore fast food e convenient on my part Emma
okay gone re a tlhaloganya gore for example go na re maphakela re bua ka bona ba ba preparing bana maphakela o bo sa ne le chance a gona go ja breakfast because re rotloetsa gore motho maphakela je dijo tsa maphakela akere e go simolla letsatsi la gagwe jaanong o tla ba go bolela gore kana bile le ko turong go re lunch ke nna la ke di bitsa ga ke kgone gona go tswela ko ntle ka gore ka sepe se re tle re se gakolle ke gore o tse di snacks healthy snacks akere ha go ntsana ha le gore go ra gore ha o kgone go prepare breakfast le ka go bona gore o tsa maungo o tsa lungo akere o ka tsa lungo o ka tsa kana le yone di vegetable you can have a carrot akere o ka nna ijela carrot o ka nna ijela cucumber akere o ka nna wa tsa di fruits mme hela ka ke sa tswa go bua ga go batle di nna dintsi akere gongwe o itirela yone fruit saladinyana yoneo akere o tsa apole o tsa pear gongwe mme o sa di dire di le dintsi thata ka gore ga di le dintsi akere di nna sukirintsi ee o bo o tsaya yogurt o bo o tsamaya akere ga e le gore ee e bo go raya gore ga o le ko officing yalo o ntse o le busy o theogetse o kgona gore o bo o ba o na le tsone di-snekengan ga thoko dilo tse dintsi go na le bo manoko manoko a rona tswana le ona sekgwa fela jalo ga o kgona go tswaela gore ona o affordang kana ebile o preferang because preference is very important to consider ga o boka wa just solo fela ka gore se healthy o ga o se prefera ebile e le gore ebile o kgona go se afforda gape affordability fela jalo ee so ra nne re o ne o pakile sengwe o kgona go ipakela fela anything fela se se sa apeiweng fela borotho wa botsaya fela borotho wa bona molato batho ba tseela gore borotho bo ka oketsa weight thata o oketsa weight ga o boja bo le bontsi thata mme ya o botsaya fela o bopakile o bo o tshasa peanut butter wa ja o nwa tee wa bona ga go tshwanela ga o sa jesepe kana wa go felela o ja dilo tse di na le mahuri a mantsi
gare go amogela ka kwano a re tlhalositse gone ga gore a o dira gape le batho ba e leng gore ke ba ema nosi kapa batho ba itshidilwa mmele ke batla gore gongwe re go kaganye a bodiredi kapa tiredi ya gago a le yone kgang eo ya gore the importance of diet mo mothong e leng gore they live an active lifestyle re nna re utlwa dikgang tse e leng gore di a ruruhadiwa tse dingwe ga di a ruruhadiwa re di bala mo matlhagisa dikganyeng gore often a time the importance ya go gokaganya se e leng gore ke se tsenya mo mmeleng wa me in terms of food le go itshidila mmele go gokagana ga kae kgetsi daka
jaaka re itseela gore healthy living ke 80% nutrition akere kana go ja sentle le 20% go itshidila mmele and dilo tse di tshwntse di tsamaye di bapile malatsi otlhe go na le batho ba e leng gore ga ba rate go itshidila mmele akere so nna gantsi ga motho gantse a lo ke bakere dira so se e leng gore o tla nna consistent in doing ka gore ga gongwe go jagela go ka go thusa gore o gokotse mmele mme yaanong gaanong ga o simolola o dira sengwe se se physical activity kana o dira sengwe fela go kgona gore be go le ka go pusha yone weight loss ya gago ga e le gore motho e leng gore o gokotsa mmele kgang e nngwe ya gona go itshidila mmele e botlhokwa ga o tla go tsena ko bolwetseng ba sukiri for example gore motho a kgone gore a nne le there's a hormone mo mmeleng wa rona e go teng insulin e leng gore e thusa gona gore e dire gore sukiri e tswang mo dijong e tle e kgone gore e tsene mo mmeleng wa rona e se ka tsena e nna mo mading insulin sensitivity gore insulin ya go e nne sensitive e bereke sentle e dire tiro e tshwanetseng gore e diretse sukiri e tswang mo dijong e be e dira e ba mo mmeleng wa gago ke gona gore gape o bo itshidila mmele so go improve insulin sensitivity go itshidila mmele gape go thusa gona gore mental health e hela akere so dilo tse di ntseng jalo dilo tse di supang gona gore go raya gore go itshidila mmele go a tlhokagala le ga ntse o ja yaanong phoso e batho ba ratang go e dira ke gone gore ba itshidila mmele be ba sa je dijo ka ga tekanyetso ya ka ga ba itshidila mmele ka teng somebody nkile ka kwala eno mo page ka re mo pageng ke na le page e ke kwalang ka nutrition tips every day so there was a time where ne ke omanya batho gore kore motho o tlabe e le an athlete e tlabe e le motho motho o tabogang marathon wa bo 42 kilometers mme a ja breakfast ba apole motshegare a ja salad maitseboa ba ja apole and mme a re o taboga 42 kilometers so ke se ka go se bua gore batho ba tla ba taboga kore intensity ya physical activity ya bone ga e tsamaelang dijo tsa teng motho o file fela gona gore because ke a taboga go raya gore ke je go le gonyenyane ga o koko a ja go le gonyenyane thata o taboga mabelo a matelele o tshwanetse gore so sa ntlha se re tshwanetseng go setse ke gona gore you need to nourish your body mmele wa go before weight loss before anything o tshwanetse gore mmele o bone dikotla tsotlhe tse o di tlhokang which is the proteins the fat and the carbohydrates as well as the vitamins and minerals.
Vitamins and minerals. Ke rata ka ha no bua gore itse dilo mmeli le diet dilo magae
di ya teteng
and gone gore gantsi ntse batho ba tsela gone gore body supplements jana for whether vitamin supplements or gone le so ga the post workout so you know what a lot of people use gone gore ba sidile matsadi a exercise gore from your experience are there foods that one can eat tseleng gore di thusa mmele go recover you know because part of what we want to strive for is to balance or at least maximize the natural inputs that we put in our body ka gona gore ka re ditse dingwe se itana le chemicals tsa tinna le ndina le ndina le unnecessary things so how much because I think a lot of people ba struggle go no go gona gore kana tebe ke ta ke a go exercise me lo bona botlhoko e be ke ya no go sana se ke se ke sa itseng gore nka se tsa that would help
to sa gore ke
thusa gore melo
ke boele ko
inflammation after you work out the muscle soreness and things like that so are there foods that one can take that would help that process
yes jaaka ke sa tswa go bua protein carbohydrates fats and vitamins and minerals di botlhokwa before and after exercises or after training how batla go recover from netla ke re ra itse gore muscle ko ene leng gore ra o dirisa go kono leng gore ra o dirisa in terms of physical activity so gora goreng o swantse re o nourish with your carbohydrates glycogen go le mo teng glycogen stores carbohydrates and juice and it's di namo ne glycogen stores in the glycogen stores in your muscles akere ke tsontse tlo ndi ha muscle wa gago energy akere and then you need your protein tota yone ha musulo a yone it's before and after both di busola before and after because protein ke yone le gore tle bele gore e le ka gona go ire mo go tlo na mo go teng muscle synthesis akere e le kana go builda gona ya ka ritse gore di tissue muscle is one of the tissues. Like, without the tissue, when we move along, they get worn out, so they get replaced by the protein. Like, so how your protein, when you to say that get before and after. Like, and then the fat, it's a nutrient that is high energy, and there's good fats and bad fats. So when you have your good fats, like, peanut butter is an example. Ke mahuri a leng gore a siame bo plant oils bo olive oils bo sunflower oils tse di metsinyana tse ke tsontse leng gore le tsone di ka go thusa gape gone gore go ha energy because ya ka le ke sa tswa go bua sometimes when you exercise too much mo sa je protein kana o sa je carbohydrates enough kana o sa je fat enough gore a goreng ko story leng fat teng ha ile gore ga o je fat enough fat ya go tla etswa gone ko wa bona ke sone se o bona batho bang ba hela ba lusa muscle o montsi ba exercise because they lose a lot of muscle. Got weight that is made up of fat, water, bones, muscles, fat-free muscle. So when you lose weight, you want to lose weight. But lose muscle instead of losing fat because how like how you can balance the fat, the protein, the carbohydrates, and the vitamins and minerals which are needed. So di jo di tense le go dija to recover. Le ka bua di cramps di dirwa ke ha hydration. How sa no metsi enough for exercise. You can have cramps, again. You can have injuries, again. O sontse ro je di tse dinaleng protein ka ke satswa go bua. You can have a peanut butter sandwich, how's your more training. You can have a smoothie with side fruits o kopanya le di vegetables with a bit of dairy. Either yogurt kana mash akere mme ya ka ke sa tswa go bua di fruits we make sure gore ga o dirise di fruits tse dintsi thata because a go batla gore go nne
se regulate se kere
er
go na le kganyeng wa gape boitshoko e re buileng ka yone off the record ya gone gore because of maybe the advent kapa re bona tabologo le information e gongwe e talatala e ruruhaditsweng le sa ruruhatswang re bona ba gwebi ba dirisa mafoko mangwe gone go ngoka kapa go promote di product tsa bone you read a lot or you see a lot of organic this organic that you know ke mafoko a leng gore a diriswa ke ba gwebi ba leka gone gore gongwe ba bapatse dithoto tsa bone gore batho kapa consumers ba sentse re ba itse eng ka tsone dikhantse so that they make decisions kapa ba tsa ditshwetso tse leng gore di maleba ba sa laolwe ke gore mogwebi ene wa ba lebeletse gone gore a gongwe a bapatse product ya gagwe a e bitsa maina a e leng gore a gongwe ke yone a e leng gore a felelango ka motho gore a tse tshwetso ya go reka product ya go nna yalo.
Unfortunately di food products hela ka ha di dirilweng ka teng ga gona molao o reng o seka kwala sepe o advertise the FDA kind of administration ya dijo ga bana gone go moso batho ba na le right ya gone gore ba dire di-products tsa bone ba dikwala ba bua gore it is high in fiber, it is this, it thusa this and that and that. Mme hela se re tleng se re tu batho ke gone gore o bale di-label, read labels, read ingredients list. Ga o tsaya pakete hela sengwe se o se jang o boa go lebelela di-ingredients. Di-ingredients ke tsone dilo tse di tseng di le mo dijong tsone a te mo one gone go mo go jang moo. And look at the first three ingredients. The first three ingredients mostly the first three ingredients because it's like in preparing or coming up with that product. So I don't know sugar appears as the first, the second or third. Hora hori inzi tat. What is the first or second? I get it. Hona lo hori babize. Dijo di na le go bidiwa ka mainanyana a harologane gongwe tle go te bo fructose bo maple syrup bo sucrose bo eng ke dilo tse e leng go di na le sukirinyana mo teng mme wena o tla bo o sa lemogo ga o sa itse ke dilo dingwe tse e leng gore batho gongwe ba tshwanetse gore ba lebagana le ba itseanape pa dijo bo dietitians to teach them gore maina a dilo tse dingwe ke eng ga go tsentswe go te sucrose go toa sukiri ga go te fructose ke sukiri maple syrup e na le sukisana mme e ko tlasenyana hela dilo tsa go tshwana le tsone tseo tse tshwanetse gore batho ba ithute ba di itse ba itse gone gore kana ga ke e ja mo gore a re go na le sukiri mo teng kgang e nngwe gape e tlabe e nna gone gore ga o lebeletse ga o le gore motho o bolwang ke di-allergy wa lebelela le gone go ka le gore mme yo nnetlwe e ka container what allergen foods akere ebe go nna le mo go teng nutrition information. Nutrition information e go kwalela gore so sena yaka e le I'm giving an example ya di-biscuits. Biscuits tse pedi ke serving mme box yone ke bokana akere e tlabe e kwalela di-calorie be go kwalela sukiri e mo teng carbohydrates e mo teng sodium ga e le gore go na le sodium hela jalo mahura a mo teng so wena o leka go bontshiwa gore ga o ja box yotlhe go raya gore o jele selekanyo se se kana mme o tshwanetse gore o je di-biscuits pedi ba go kwalela serving gore di itsa mo di jwa di le pedi e le serving wena o seka ja box yotlhe ee ke tsone dilo tse gore le tsone o ithute o lebele gore a huriana ke jele selekanyo se se kana akere ee so those are the things information tse kareng gongwe batho ba lebelele ba bale mo teng.
No, thank you very much yaka re kana bua gona gore yone kgang ya ke gore ga motho a re dino GMO free kana a re organic, gore you know there's an emerging culture around food of more than clean foods, right? Where people will make claims around gore nya dijo di na le mo di tsana dintse jana kana go te free range kana go tweng, right? Gone gore a dipatlisiso tsa ba food science. Do they show any significant differences based on some of these claims? Gore motho gongwe re tsa dikoko tsa mo Botswana tsa nama, right? Gore you have Borich Mark, you have bo Tswana Botswana Pride bo eng, selong gore most of them are cage or enclosed chickens. Be gona le ba leng gore ba ikgodisetsa hela di
Free range.
Kere, in instances like that, are there any studies that have shown gona gore nyame tse di exercise and jaaka tau tuna kila bua gore our animals exercise di botoka gona le tse e leng gore di mo enclosureng?
Kore hela tota gone bua maru ke gona gore go ntse jalo dilo tse go na le one di beefy hela nama hela kgomo go na le kgomo e leng gore e tlabe e hula hela grass a kere be go nna e leng gore tlebe di tsengwe tse gone mo di feedloteng hela jalo go a harogane mme yaka ke sa tswa go bua ga gona molao o leng goreng o ka khanna gore ke tle ke le kitumetse makuku be kere this thing has is organic, it's got this and that and that. Ha bona molo o khanna ke na le right a gore mo packeteng hela whatever packaged thing that I make ke kwale gore go mo gona le organic go rileng gore le hantse go sustenance so moteng ha gona any mola o khanelang jalo so ke sone se se bolang batho because gore a re motho tla ba akwa dile ke tle ke bone dilo tse dingwe bona go tse this is high in what o a lebelo gore ah no this is just not it mme a gona re motho
ka ya ka o bua ka na o bala gone gore high in protein ha o lebella your nutritional information o bona go tse go tse 0.2 grams
how is that high in
omo go teng 100% fruit juice o morago be go kwala go te juice concentrate
20% of this 30% of that
ehe ke so news e teng me ha gona molao o khannang gone gore kana miliko le kwadile le 100% in fruit juice no sugar added in me ke ha le tsentse ha go ha gona molao o dira jang so ke so se se re bolang gone ho ya no
okay
eh
ke tshepa gone gore re tsile ko motsubong wa puisano ya rona ke kgang e leng gore gongwe ga e kgonagale gore re rarabolole kapa re buisanye in one sitting keletso ke gone gore mo tsamong ya nako a re tswelleng ka go rutana a re tswelleng ka go tsibosana ka dikgang tsa selebego se ka gone gore botsogo ja rona ke jone jo e leng gore gongwe bokarisi a misetsa isago ga itse reka ba e leng gore ba eleditse gore ba ka dirisa diredi kapa bodiredi ja gago ba ka tswelela ba itshwaraganya le wena ka tsela e ntseng jang
ba ka ya ko ba ka founela ko 7225-1812 ke number e mo WhatsApp kana ba ya ko paging ya Bonatla Wellness Solutions ke gone ko e leng gore every morning we give nutrition tips be ba lehela ithutela ka dilo tse di harologaneng tsa nutrition
mme ka dira ka tare tse sebaka se re go lebogele go tla ga kwa kwano re tla go rutana re tla go lemotshana dikgang tse e leng gore di tla felela gongwe di re siameseditse yone isago re lebeletse maikamo re lebeletse gongwe dielo tse e leng gore re di ipeetse pele re lela hatshe gore ka 2036 re ne re eleditse gore botsogo ja rona e be e le jo botokagetseng kitso ya rona gongwe e be e le gore ke thodumetseng mo dikganyeng tse e leng gore gongwe mo bogampiekong re santse gongwe re fatlhoga mo go tsone sir, thank you very much for gracing us with your presence. I'll see you next Wednesday.
Likewise to you. Thank you.
Aine Boroko Beto. It is RB2, your station of choice. A Greater Than Fitness, definitely returning to you next Wednesday. Same place, same dial.
Morena, tangi morena,
tangi morena, rego tangi morena.